Kupata we mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungu ndo rata ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichugu ni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya gorori rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't like, I know it's in my life, in your eyes. Wendora ya dunia, banya, sikia, maidia, usinye nikibia, tulia, mile, uwe na weo.
Sisebi,
nabaki na kuna kuna,
mama sihebi,
nabaki na jimunya.
Sisebi,
nabaki na kuna kuna,
mama sihebi.
Furo, ipo juu ya mawe. Kiko ni kwangu kangia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sani. Ona katibu wa maji kisimani. Uenda siyo fungu langu nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi kimeota yesu. Nilipita dirisha na pasi kuigombania. Kumbe basi nimeja na mlangu. Ayo ni mboni yangu.
Kisa kinene.
Kibatari utambi umetumbukia.
Kisa kinene.
Ya ila khidira yangu.
Kisa kinene.
Imepeke chwanguzo nini yo egemea.
Kisa kinene.
Been trying not to test you. Wenza komi nilikozi na ishu mpenzi. Hopu kosawa. My darling. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda vuta yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chuba
Moyoni kwangu kangia kunguni kani. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Hai, haya ni maruani. Yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchagua. Tushazamisha meli, yameisha. Nitaambia nini waingo, muhana tirena. Na mafeelings hawasikiwe.
Ayaoni macho yangu,
kisa kinene.
Koropo yutambi umetumbukia,
kisa kinene.
Oh, yalla khidira yangu,
kisa kinene.
It's never gonna be the same, no 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 no.
Kisa kinene.
Oh, oh.
Aha, chupa leo mkana chaya usio. Chupa leo mkana chaya.
Wala nipata abu ya kufanya na leo. Ya maida baba mzazi sinofata wewe. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe Bugan. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe Bugan.
Wala nipata abu ya kufanya na leo. Ya maida baba mzazi sinofata wewe. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe Bugan. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe.
DJ Kenji.
Alafu mfukoni mambo mbaya. Awatudai ya ya ya. Hata wavujishi picha mbaya ya ya. Wakuite babu na mwanite baby watu wajuku. Oh yeah, washike dabu, washindwe na walege. Una nistiri ya nyetake ni umbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichune kaka pala mbapo mini na bugan. Ukiweza nichune kaka pala mbapo mini na bugan. Wani patabu ya kufanya na lewe. Baida baba mzazi sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan.
Wani patabu ya kufanya na lewe. Baida mama mzazi sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe
bugan.
Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe
bugan.
Tupo low key na tuna kiss kwenye ndinga. Vile tuna bola sema all tuna vimba. Kuku approach ilikuwa hot kana winda. Hadi nkawa na imba zile hadi kono vimba.
Leo bugana limerudi kwao. Tupo na shida zetu wala soza kwao. Hasma ni matiri ya kemu bao. Imesha fika busa bado tuvikao.
Na hata iweje, hata iweje, mimi ni wako. Na hata iweje, hata iweje, itabaki kwako.
DJ Kenji.
Kama ni Gucci, doze ngabani. Hata mi, haweza kupambani. Kama ni pesa, wanasaka ile sana. Sana mama, sana.
Wana ni patawu ya kufanya na lewe. Bada baba mzazi, sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe
kama penzi maji masafi ya cheni na ya nawa. Mana ya menifika hapa. Ingawa ntakona, imenivia sawa. Mana kila dakika, miwakilioni. Ukikucha majuju, na kesha kulilio penzi. Hey. Kama ginda loko sa mama, mama yeah. Abu shida sio heshima tu. Hata wano mwingia wengi eh. Mzenu kupendesha kata tamae. Tamae. Weache ikabaki kuwa historia. Jabo sio kiro safi. Na ya nini kunganga niya miashara. Chena yenya sara. Na wala sisemi nita kuchukia. Jabo moyo hautaki. Na ya nini kunganga na ngangana. Inatosha. 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 Inatosha.
DJ Kenji.
Ya liso ya kudumu na imani tapoa. Nikomba tumeumbwa kusahau na imani nitasahau. Ya liso ya kudumu takusahau. Kama kukupinga zilishindikana, sawa sina chagu. Ana japo itanisumbua sumbua, itanikumbua umbua. Muchanga kwenye kitumbua tumbua, kwenye kitumbua tumbua. Oyache kama kikuwa historia, japo siyo hiru safi. Haya nini kunganga niya biashara, chena enya sara. Na wala sisemi ntakuchukia, japo moyo hautaki. Haya nini kunganga na ngangana, inachosha. Aje ipamba ndenga halia, inachosha. Mapleja kupana mbisho kabasi, inachosha. Changiwa, inachosha. Utaniwa. Unarunga umepima, utaji juu. Oh, mwaka utatina.
DJ Kenji
Sirileta kunyanga. Uka uku ikunitisia, unondoka, unondoka. Kama daradara sakari yako, inatoka, inatoka. Adharani unanisusia, uropoka, uropoka. Ama domo lako shimo la choo, ya kutoka. Na kwa tarifa kuswezi kwanguka, mana nishapata pakwegemea. Napendwa, naso kwa navyo jitekea. Kuluka yako ya puba, mweza kona ninyanyekea. Oh, kutendwa, na kusikia kwenye bomba. Na tena na enjoy, kara, mpaka, nataka kisha. Kara, mpaka, anipaka kutoma na tatu. Kara, mpaka, na ugeswa na kanda. Kara, mpaka. Napenda kinipa, hakinipa mikanisho. Kama napigwa shoti, hakisakata mikanisho.
DJ Kenji
tuwakomeshe vishadai, wavimbe wateseke. We nipende tu, nipe na nyota ntembele. Wacha wiviga kula, baby tushikane tuwakime. We ni doktor mipojwa ndomana, nikona mweza koni na pona. Umenija akili ni ndomana, kutaja mweza koki langoma. Uyifiche yosiri, tusioneshe dhahiri. Waga wanasubiri, waone utamioni mwaga. Wambili awe mbili, mkwaza tuwe wakweli. Natakata takata, natakata na penzi lako. Nantadata tadata, kini nyima icho lichokuwa nacho. Naridhika, naridhika, naridhika na humbala. Na kuahidi nitakufa, nikija kulikosa ilo penzi lako. Bembea, mahabuba bembea, oh. Bembea, na kuruhusu ninginia kwenye moyo wangu. Bembea, lazizi bembea, oh. Bembea, mweza kona sikiara. Nasi tunasema data, zimu zao tunakata. Tukanane kama mapacha, wawere kama mili.
Ulivyo mtamura tele,
DJ Kenji.
Sikari usongeze, juzu na uzuri unao na shiba. Mahaba legeze,
kinikusa unasisimua. Janja bingwa kusasambua. Meniweza mtoto wakishua. Shira zangu zote natatua. Ndo mara kubenda palipo kufa tujenge. Usisikize wabambewe. Menipende ni kupende.
Nando manana kupenda.
Tuifiche yo siri, tusoneshe dhahiri. Wanga wana subiri waone utavyo ni mwaga. Hey, mambili hawe mbili, mkwanza tuwe wakweli. Mbia wana subiri wapate chakusemaga.
Kunia 4x4 zile vitu unafanya home
DJ Kenji
unijione manze no longer sikiwe ukiangu kialoto usipende kutangaza it's not the secret nimeshindwa kunyamaza
I think I'm addicted sasa nacheza defense heavy burden is my witness nimeshindwa kukuachilia I think I'm addicted sasa nacheza defense every word is my witness. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi.
DJ Kenji.
Unipasa hipi ya unipeleta. Sije ukaniweka wacha nionje sahi wacha nionje tena hizi ni dawa za kulevya yeah. Wakuzi amepata master
somebody put it down like you yeah yeah
yes kubangwa kitanda
the way you put it down
I think I'm addicted sasa nacheza defense heavy burden is my witness nimeshindwa kukuachilia I think I'm addicted sasa nacheza defense every word is my witness. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi.
Uzuri wako mashallah macho yako mobala
DJ Kenji
sauti yako noma sana na mwendo wako nobala ni miujiza moto fire uzuri kakupa nani unaumiza mambo mbaya nuksi uko nyumbani ni miujiza moto fire uzuri kakupa nani unaumiza mambo mbaya nukse uko nyumbani mia zipo kwa ajili yako mwazio mia zipo baba akili mia zipo bwana kwa ajili yako mwazio mia zipo baba
DJ Kenji
Steam nyingi kichwani akili zangu baba Sijitamani nifikirie sana Usinipe maruani mimoyo tama Na mashetani yanapanda kwa mana Nimi ujiza moto fire Uzuri kakupa nani Unaumiza mambo mbaya Nuksi uko nyumbani Ni miujiza moto fire Zure kakupa nani Unaumiza mambo mbaya Nuksi uko nyumbani Mia zipo Kwa jili yako mwazio Mia zipo baba Akili mia zipo bwana Kwa jili yako mwazio Mia zipo baba Penzi la supu baba Kika nasi ya tari mziko Takuwa sina bahati kisema Atakita uwa mapiko Penzi la supu kuboba Kieka nazi ya tari mziko Karibu kuwa simati ni pema habati tujapo kidogo Mie wazimu boba Kichwa ni mwangu mwanzio hazipo Mwanzio mie hazipo
Silali, penzisha cheza kamali Natupa kwako dolai Kwengi mesina habari Penzi lako tamu, 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 tamu hatari Sipende kona ukinuni, wendo furaha yangu vie Heli penzi lako tamu, 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 tamu hatari
DJ Kenji
Unanikosha pale Wacheza kila goma eh, I wanna marry you Marry you yeah. Ukinitazama jicho la maringo eh, Mina chapa fimbo Ukiinama ukiinuka fimbo Sipendi kona ukinu
DJ Kenji
furaha yangu mie Heli pezi lako tamu 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 hatari Kena nikosha pale
DJ Kenji
Tena koko hawa ngati Kuna marashi mwilini Wao shombo la samaki Ya kwa kunyuzi tisini Zao zinafika mpaka laki Tuna wachoma kama nungu nungu Wanakesha kama sungu sungu Baby Jackie Chan mtundu Adina kuimbi ya kizungu Girl you have that thing and I call you pin Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Girl you have that thing and I call you a queen Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Mommy, baby, cool it down I love the way you put it on the dance floor So clean when you do the dance, so I know I just want inside you give me that My baby, wine for you Yeah, 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 yeah give me that See that you want for me
Bad girl, how you are my single Make you my queen cause I'm single That's how the thing go You know it takes two to tango Cause I be praying every day and night too Say make you come my way thank you my love I bless the day that I found
that thing then I call you queen
Yeah you motivating my life Baby I'm your king then I get your ring Cause I wanna make you my wife Yeah you got that thing then I call you a queen Yeah you motivating my life oh. Baby I'm your king then I get your ring Cause I wanna make you my wife yeah. Mommy baby cool it down I love it when you put it on the dance floor So clean when you do the dirty wine oh.
DJ
I'm
Kenji
I'm just right beside you
give me that My baby wine for Yeah, 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 yeah. Give me that
radhi, niko hoi tabani. Na kama kutangaza na kupenda koso nifungwe. Kama kupenda upofu, misioni sisigi. No mana natangaza na kupenda, wewa mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona, haupona ni ukue. Ukifika na pona pona, na rangi yako black mina kuona white. Wakifupi nyundo na kuona na munara. Na kuona moto, mwepezi. Japo chi, chi, chibongo. Chi, 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 chibongo. Chi, chi, chibongo. Chi, 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 chibongo.
Aminyama tu, akipita minyama. Anatingisha minyama tu, bila kipita minyama.
DJ Kenji.
Aminyama tu, akipita minyama. Anatingisha minyama tu, bila kipita minyama.
Minyama.
Mahaba na sasa moto moto moto, kajaza kajaza kajazia. Mahaga mahaga so kitoto. Oh mama mia, wala staki wende jim toto. Ah yeah, kumbato lako mama moto moto. Ah yeah, kumbato to 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 soto yo yo to to miuno. Yo, yo, yo. Nani alisema vibonge wapike miuno.
Kibiringi, biringi, gororo, chini, tafunja chaka. Hayo maskini jinsi we mama na vushika mapanya.
Chibonge mama, chibonge, mtu mbadi. Chi, chi,
DJ Kenji.
Chibonge, chi, chi, chibonge, chi, 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 chibonge.
I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you.
DJ Kenji.
Me say prevent, then I'm loving your ranking. Janja na kita kicking is him God. God just know that it's nothing. That I am a pains in the trusting woman. Woman, woman. She be my woman, woman, woman. But I'm still coming, sing, sing along my name, baby. Yeah, true love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say breve, bang, I'm loving your ranking. Janja na kita, kicking this him God. God just know that it's nothing. That I am a face in a trusting woman. Woman, woman. She be my woman.
Wengine siwaoni. Baby you drive me crazy. Umeniziba sangu mboni. Nimekuzoea kila time nataka niwe nawe. Girl you're my other half. You make me complete and I always say you are my fantasy. The way you wear your makeup is cute I see. Una urembo tausi. Mwendo taratibu yani bila kasi. You are my fantasy. The way you wear your makeup is cute, I see. Una urembo tausi. Mwendo taratibu yani bila kasi. You're the one I wanna marry. Uwe mpenzi wa halali. Baby, you're my nuru lei. Nana furahi upo nami. You're the one I wanna marry. Uwe mpenzi wa halali. Baby, you're my nuru lei.
umenifadhili, moyo wangu umehifadhi hisia zako, baby, and I will never make you cry like I'm in wako, baby.
You are my fantasy, the way you wear makeup is cute, I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi.
Oh, you are my fantasy,
the way you wear makeup is cute, I see.
Una urembo tausi,
mwendo taratibu yani bila kasi.
Mande wana wana mari, uwe mpenzi wa halali. Baby, you are my nuru lei, na furahi upo nami. Mande wana wana mari, uwe mpenzi wa halali.
Hali yako naielewa, wala usijali, nimekubali hivyo wako nimeloa, idha nitaelea nikajisamia.
Kenji.
Mtoto Swahilini, yeah, nipe mapenzi ya Kiswazi. Umeyombea, nikakupatia basi mpenzi iwe siri. Umeyombea, nikakupatia basi mpenzi iwe siri.
Mapigo tapishana, usije kunatana. Tukatoana mana, yani wewe.
DJ Kenji,
nipe mchele usinipe juya. Matembele tuliza kupa. Oh, usije ukani utitiri. Chikiti na shovu njakiti leo na kisha kilidoni. Nitwange, nipepite, nisage, nichekichi, nikande, ni uuke, kilima, nipandishe. Kibi na koi koi hai, hiwi na pori pori hai. Naringa ndori ndori hai, mawinga chori chori.
J. Kenji.
Facebook, pia na Twitter. Less writing rhymes, more taking features. Fun in the game, watu wanayofanya visasa. Game ya adbox and captions kwenye mitandao. Promo mwezi mzima, song wanayachia mwezi nyao. Mwezi mzima mambo nisele kushare babalao. Paka nona noma, sone naletea madharao. Na ukizingatia kwamba sharing is caring. Ifosi metulia, itaji kwamba minta sharing. Wengine wanafeli, wanomba nisele kushare.
DJ Kenji.
Really? Wacha takasikize track kwa radio, tunashare tu mapics kumbe track yenyewe sio bora. Wala nomba niwasaidie kupost matukio na leta video, nomba bofia links kwenye bio.
Samani brother, nomba nisaidie kushare. Nomba nisaidie kushare. Samani dada, nomba nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba nisaidie kushare. Samani brother, nomba nisaidie kushare. Nomba nisaidie kushare. Samani dada, nomba nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba nisaidie kushare.
Samani kana nimekukwaza baba lake. Hilo kweli kubalike. Mini analog si wa social network. Nini Instagram do imefanya mwike. Mamba photoshoot, I'm not used to. It's such a new thing, ila inahusu. Kaso TV, many viewers kwenye YouTube. Many followers on IG, ndo utusu. That's how powerful the social media is. Ila daily kwamba kusaidia kushare on social media, please. Kila saa mesha share, mado DJ peak. Bigger than a plan B, ten immediately. Unawasikia, tunajuana na wajan busa kushare. Na wasikia, tuwame vuma na vichupa na vyatea. Sina la wama na frani, support ya jahai ni gea. Na kiono meposti, nami reposti, takumegea.
Samani brother, nambo nisele kushare. Nambo nisele kushare. Samani dada, nambo nisele kushare. Nisele kushare, nambo nisele kushare. Samani brother, nambo nisele kushare.
Unika kiba kulifunua moyo wafura. Sura za mafedhuli nye usifi zime wafura. Wasome kwa zabuyo agaratia, hawashindi kudura. Ilipenzi tanuli wakivamia, lita wavulula. Hani kunana,
DJ Kenji.
Minika muetui, tule walimbazi.
Yetu mapocho, pocho.
Kisha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi. Walitumwa geradhi,
mambo ya soko soko.
Penzi sarafu, ina pande mbili.
Shilingi ya mara mara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya mara,
kidore juu, tuwalingishie.
Shilingi ya mara mara,
doli doli Samuela.
Shilingi ya mara.
Why you the Masai, nobody the one. Yeah, you there, nobody there. Take over my whole space. Rock my white shirt. Oh, dance, yeah, shaka. Anything for you, I shaka. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go easy. I'm a total
DJ watcher. Kenji.
Shaking, watch it. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show.
My love for you, you go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue, shall you tell me long? Tell me long.
Benzi Sara, ina pande mbili.
Shilingi ya mara,
mwenge wewe bichwa mie.
Choka mbaya ndiyo jina nilopewa mimi na wakubwa kwa wadogo. Oh yeah, mfuko ni waya, ela sina, mtoto wa masikini na shindi ya miogo. Oh mama,
bavu na jesabu chembe cha moyo kwenye kitovu. Na bana maesabu kiuchoyo choyo sina magovu. Ipo siku ntapata bati pembe ya ndovu. Siachi kuvumilia, siogopi kidonda kwenye makovu. Yani naogopa kija kuzipata ntakuwa nani. Watanisema mina utajiri ya kifanani. Wote ya zusha, eti alina budu shetani. Nia yao niwe chini, abadani.
Bado kidogo
mini fanikiwe.
Bado kidogo
navyo takaniwe.
Bado kidogo
liwalo naliwe.
Bado kidogo
yapo maisha kama jiwe.
DJ Kenji is on fire.
Wapo wengi walonchukia kisa na ima. Mungu kanipa, kwa nini wao hawakupewa?
na sishindwi kuwatolea makucha ya simba. Nimeyaficha kunidondosha wamechelewa. Kile upewacho na Mungu kwa mja kosa ni kosa. Watazidisha majungu na masimango tena kabisa. Wachawi wavunja nazi wamenitoa makosha. Riziki mafungu saba mikwangu haijaisha.
DJ Kenji,
nagopa kija kuzipata ntakuwa nani. Watanisema mina utajiri atufanani. Wata yazusha eti alinabudu shetani. Nia yao niwe chini abadani.
Bado kidogo
minifanikiwe.
Bado kidogo
navyotaka niwe.
La kukonyeza na mikogo kashakira.
DJ Kenji
nyuma mkia pweza shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena kiuno laini chuchu dodo dodo. Kitovu ni kipini mtoto jojo jojo. Toto ndizi maini, yani soto jojo jo.
Ago gaga, ae, fanya kama unataga, ae. Usifunje chaga, ae, pongeza masaga saga, ae. Ago gaga, ae, fanya kama unataga, ae. Usifunje chaga, ae, pongeza masaga saga.
Basi waonyeshi, waone, waone,
basi waonyeshi.
DJ Kenji.
Mungu alikumba kwa udongo, we mtoto fire,
fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukija retire,
tire, tire.
Nizidishe uono, steam za kaya,
kaya, kaya.
Sichururu ndondondo, penzili kapwaya,
kaya, kaya.
Unavyo ni changanya manuva,
yeah.
Kiuno spiri kama msuva,
yeah.
Kwako napona, Majabu sama kinguva,
yeah.
Mchezo unavyo ni funga funga,
yeah.
Magoli ya kona.
Tena kiuno laini chuchu do 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 do. Kitovu ni kipini mtoto jojo jojo. Afaedele kimini nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani soto jojo jo.
Ago gaga, ae, fanya kama unataga, ae. Usifunje chaga, ae, pongeza masaga saga.
Chuchuma kama vile unapua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma unitune sheki donda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma mwenye mlima kitonga yo.
DJ Kenji
moto moto
moto moto.
Ay bye koko
moto moto.
Joto joto
moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, natupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe, owe, kina dada mko wapi?
Owe, owe,
basi muingie kati.
Chuchuma, 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 chuchuma. Chuchuma, 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 chuchuma. Kimbau mbau, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula nisi bila kumenya.
basi nipe za kichina
Samba
fanya kama Bruce Lee
Samba
viuno vya kusigina
Samba
fanya kama Jet Li navocheza kwenye chaki kanataka akataki na chumba ni varangati kwa hito na pembeni katikati na katachi bila wasi kamedata na wasafi taito Aika toto
moto moto
moto moto
moto moto
ai bai koko
moto moto
yoto yoto
moto moto
kamata ukuta shuka mpaka
chini kenji
kamata nakupa nikishika nyundo nipaswe kichupa
kina dada mko wapi basi muingie kati
Abare zango medondo dondo ila sawa kwa kujitunga saini pole ujakata tama baby kutakotili niwe mtokole ay 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 nimeshakosa sana sister likuwa wako ay 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 natubu kijani achatambia watu nini ay 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 nimeshakosa sana sister limsamawa ay 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 Na tubu kijani achata mbia wa nini
Bora, bora, bora
Harinauna waya
Bora, bora, bora
Ujanjo meni kwana
Bora, bora, bora
Harinauna waya
Bora, bora, bora
Ujanjo meni kwana
DJ Kenji
Unionge mjake Uli nimekupa malengelenge Umenipiga zeze Butu siku taka ni kuelewe Oh ma Tekeo nilikuwa chona sono na Ole mwenye Oh na Uli niambia nitaterema Ayayaya Nimesha kosa sana sister likuwa wako Ayayaya Natubu kijani achatambia watu nini Ayayaya Nisha kosa sana sister limsamawa Ayayaya Na tubu kijani achatambia watu nini
Kashikiria mwacha vimbe bichwa wallahi kanipatia anastahili sifa chumba kizima chanukia uturi kajifisha vidore nasimamia ukingoni nafikishwa nani kosha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha ananifunza kucheza rafu
Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu
Majabu, majabu, penzi lake la jabu Majabu, majabu, mahaba yake ya jabu Majabu, majabu, penzi lake la jabu Majabu, majabu, mahaba yake ya jabu Kifuani unipaka harua Mikono tende anazichambua Anilamba Kitandani humwaga maua Mengine atatembe siku anajua Antoa ushamba Nanitake nini kwake Nyombe sipewe Iwe pemba machake chake Chagwe mwenyewe Kanipa pomero yake Ninywe nilewe Mambo shegani mwake mwake Mangaka msewe Libandike Tenzi kama gazeti walisome Tuadabishe Sangara shombo vipweti tuangone Nikila nili
chapati za alizeti ninone, tuwafungishe midomo uzi simenti tuwashone. Ananikosha mwili kwa maji ya madafu,
yendo kocha na ananifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu,
nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu.
Sira hisi kwenye runinga na redio zote mivuma. Sira hisi kwenye Twitter wasemeka na dia katamba. Sira hisi mabloga chocha huyu ndo mwandishi. Sira hisi, sira hisi. Nilifunga safari eti naanza kuimba, nikajiona wakusifiwa kama Papa Wemba. Ngoma zangu sivuke boda paka kule Pemba, ujumbe na usikike kote mpaka na Wakamba. Ili nivunja moyo waliponifukuza studio nitoke, wakanidharau familia ndugu watoka nitoke. Promoter bandia kunipa show kisha jioni ya pote. Producer chocha ni imbe Lingala na Zalina yombote. Sirahisi kwenye runinga na redio zote nivume. Sirahisi kwenye Twitter wasemeka na dia katambe. Sirahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sirahisi, sirahisi kwenye industry wanatucheza, controversy zilete pesa. Eti Kanadia na ye yule mara nmetemwa vile vile. Wengine wavume bila talanta, kwenye picha tako wamekamatwa, jina tupu walishapata. Jehune ungwana eti muziki kizungu mkuti, ikinishinda nipiga buti ama nianze kucheza isukuti. We tena yaopi sijazoeaga, mini pole wana nianzaga, eti sana nianze kuwaga. Haya maneno
DJ Kenji
sira hisi kwenye runinga na redio zote nivume. Sira hisi kwenye tuta wasemeka na dia katambe. Sira hisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sira hisi,
una rangi ya chotara manga manga, asili ya Kizanzibari.
DJ Kenji
chocolate color mix mtanga tanga, una ngara ngari ngari. Kozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea koko, upo nyuma bai koko. Mzigo si wa buku jero, soto jola boko boko, laini nyanya ya kopo, yani munyero munyero. Achana na kinagi, awana lolote, watasusha na jigi jigi, pensi watetope. Nikupeleke kwa bibi, Tifama Dangote. Ufaye shela wiki, tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
nuru laini kipenda roho.
Habibi,
yonga mkali aini.
Habibi,
nuru laini kipenda roho.
Habibi,
yonga mkali aini. Utamutende mahaba yawe full charge, tukomeshe fisadi viweme. Nikande kande masaji, wabaki kupiga vijeme. Waka Eriki Magadi, ongesa na peremene.
Mchunge shetwani, mama tuende pole pole. Kuna Esma Khan, akina Juma Lokole. Wasikupane kichwani, wakazua mambo chochole.
Iwe aibu mtani, Mr. Michambo anichole.
Achana na kina gigi, awana lolote. Watazusha na jigi jigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifa madangote. Uvae shela wigi, tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi.
DJ Kenji.
Nataka tutoke dina baby. Onini na wewe, mipange metik, wale check. Unavunyili wange mimi, wakati sina baby. Wala noni, I want to spoil you today. Mosheri, wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, mabu. Hey, hey, mabu, we can catch a movie tonight, mabu.
Toka kinesa, toka nime sota sina pesa. Unanielewa sana baby. Mda wangu nani panga ugilizi. Tell me what you wanna do, mabu. Hey, hey, mabu, we can catch a movie tonight.
DJ Kenji.
Leo taratibu misi na garaka. Mpaka majogo. I love the way you call me daddy.
You turn me to me, oh oh oh.
Fundi wako wa mapezi chumbani.
Mandingo ningo, oh oh oh.
Niko geleka msumari.
Kwa nyundo ya kome, oh oh oh.
Nisugushie kausukani.
Drive me loco, oh.
Katoka bisi kuti kuti.
Ale, kai.
Madriti twiti. Kamejazia katikati.
Ale, kai.
Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki.
Ale, kai.
Madriti twiti. Speedy me ya misifungi begi.
Ale, kai.
Tuki chiki chiki. Hey mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
Before, I never felt something like this before.
DJ Kenji.
My baby love, my sweetie chocolate. Samba loketo kinitega nianguke, naombo niokote. You already know, it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Puma baby on a replay. You my baby, some dancing shoes. Puma baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Oh, ready your love. DJ cheza ready your love.
DJ Kenji.
See that body, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
Hata namba yako, mina mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Uniambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
Oh yeah. Basi komo ni malize.
Zijune.
Alright. Basi filisi malize.
Zijune.
Basi komo ni malize.
Zijune.
Basi feliz en malice.
Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah.
DJ Kenji.
Make you fall in love with me. I know you don't love me. I know you just want to tabi. Bye bye. Mapenzi shamba, uyapande, uyavune, ebwana we. Mapenzi kulishan, nilishika.
Sema when you pom pom. Pom 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 nyoko kama mzigo uko soko 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 sema acha longo longo
isijirire
nyo
isijirire
acha foka foko 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 lazima tuboke mito boko 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 mwenyewe mija kwenye mboko boko mboko boko
niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
Basi komo ni malize.
Zijune.
Alright. Basi filisi malize.
Zijune.
Kisha sitingi shiki, nimengangania siti. Isia zifichiki, nipenda roo na kula tanyama mbichi. Mapenzi ya nashikaga gangani, mapenzi ya na nguvu ya hatari. Moto wa kuotea mbali, nisha habari, nimesha sima gari. Walo shika mabango wa mengia mitini. Nakutana na madongo wa chini chini. Wanaulizana na pagana nini.
DJ Kenji is on fire. Fire, fire, fire.
Unga unga mitambo miniko hewani. Mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job wizani. Bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu wanakupiga. Nauliza majibu. Kupata heshima unachimba dibu. Ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha akili uliko asima. Wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima. Ukishindana na pombe unataka kuzima. Weka ushindani fine, me I don't mind. Na uza sura mtan, people don't buy. And you know what, sema bye bye. Aukai, disco limeingia masai. Achia njia. Achia, achia njia. Achia njia. Achia, achia njia. Achia njia. Achia, achia njia. Achia njia. Achia achia njia.
Kasoko kwenye sauti nyororo,
DJ Kenji
mususu ya soro ndomboro, na bando letu la buku twa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu sko nzima nzima. Mukoroge sumu mune kwenye vijiba vya roo, yata watoka mapune mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune hii mune ifike kunako. Oh baby, kushika diuno tam, niku chum chum tam, nikiku kumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam kolea baby. Tufanye wazi wazi watu one, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya paka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka, wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka. Stili wa
DJ ananisugua
hanaga mbaya la zizi
show bof, bof.
Tena fundi mwaya kazi anaijua, haijawahi kupwaya yani kithi. Mukoroge sumu mune kwenye vijiba vya roo, yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune hii mungunye ifike kunako. Oh baby, kushika diuno tam, nikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tarara tam, tam kolea.
Viki panda ninabuzuka, fikira zako hutenda kichwa ni mwangu we, kichwa ni mwangu. Jinsi ulivyo ziteka hisia zangu we, unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, mfanye suzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, mfanye suzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze
wiki kwa mutima wangi,
nicheze
kisha tudigi.
Nipe kimia kimia nipe zile zako, mie kwenye flow kuja nicheze na we, cause boy I'm on fire, ichome kuju misho jimwaya kwa makarafu parafu, usha niweza we. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye nsuzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye nzuzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze
wike kwa mutima wangi,
nicheze
kisha tudigi digi,
nicheze nicheze nicheze
kama lamba lalo,
nicheze
wike kwa mutima wangi,
nicheze
cheze kama jigi jigi,
nicheze nicheze nicheze
nicheze nicheze.
Foundation, wanja, nyule ya bei ya kiwanja,
Dinga, Kwanga, shopping mwenda kuchanja. Sponsor, danga, kuchune komesha viranga. Basi vimba, tamba, ulo, waki kuchamba. Oh la la la, Chelsea mangala, Makanda. Oh la la la, tukale sangara, Mwanza. Oh la la la, nyele chotara, kinanda. Oh la la la, leto papara. Misamba, chombo, 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 kana kwenda na fashe, chombo, 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 kana ngozi ya loshe, chombo, 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 leti chumba ni zeble, chombo, 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 taka peleka ukwe. Macho yako na lewa mie, figo mkali ya nyongo. Pekecha, pekecha, ulindi ulimbombo. Mini wako ni nganga ni, kama mbozi na kimondo. Nogesha, nogesha, pekere na kamongo. Ah, baby, baby, mwaza kumtade. Izo fujo chumani mbetuka binuka. Wa baby, baby, oh la la la, Chelsea mangala. Makanda, oh la la la, tukale sangara, Mwanza. Oh la la la, nyele chotara, kinanda. Oh la la la, teto papara, misamba. Chombo, 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 kana kwenda na fashe. Chombo, 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 kana ngozi ya loshe. Chombo, 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 pechi chuma ni zebre. Chombo, chombo,
Nishangana kisipesa Niliji kutatuki vyangwe si mwanzoni
DJ Kenji
Akabisha shetani ukukwetu lakimono kuniambia Yasiri nijulie mitandani ukweli ukaukimbia Ese musika ndo shetani ya manikiki unatafutia Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia Nisijitasi akilini Mbona tulianza bila mapeni Na leo tuna magari Nimekosa nini jameni Sulitakalia marufu Uwape story magazeti Matusi pande mbili Kipenzi cha watu jameni Walitupenda sote wawili ila Lola Yamemwagika haya zolegi Lola
Chana nani Lola Rudi kwangu mimi Lola Sasa mina chana nani mama yo Lola Rudi kwangu mimi
Kuli nimeubuka Sina tahadha kukutazama kwenye sura Milo ya ficha Mungu moyoni yote unayajua Naona aibu Mpaka kwa marafiki zangu Imekuwa chungu kwa tamaa zangu Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga Mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama
Basi usiniadhibu kwa kosa tayari nimekubali Acha kuniusudu kila mahali ni mimi mitandaoni Kugombana sio suluhisho mama Sizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe
Lola
Sasa unaniachana nani
Lola
Rudi kwangu mimi
Lola
Kama pendeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Singida dodoma Ma, 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 ma Twara na kigoma Ma, 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 ma Singida dodoma Ma, 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 ma Twara na kigoma Ma, 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 ma
Pandeza nyumbani Wanajuaga bebe ni nani Akipita
kutoka zaman kazutobo kama zinani chenga nyingi ntafungisha kana wakajiza na kabakata baka mizani kote kote na pigisha baby what I want katotoke tuka
kosiani
uhakika mezi tisa
kurake wakini chabuzi ni chune tena ringa kidogo wamiga miruzi wanune ongeza mwengwe mikogo wakini chabuzi ni chune tena ringa kidogo
Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Singida Dodoma Ma, 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 ma Mtwara na Kigoma Ma, 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 ma Singida Dodoma Ma, ma Mtwara na Kigoma ma, 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 ma.
Mad girl Nyuka upendezi punja kabati Inuka na uchezo kone wachati
Lala kifu wan, baby deka Usikie moyo wangu vilo na vyoteta Nikikupa mambo fun, unacheka Kasa utika chuma, unabweka
Lala kifu wan Baby deka, sikie moyo wangu vino na vetweta Nikikupa mambo fan, unajeka Kasa utika chumba, unabweka
So let me say
Wakini chabuzi ni chune, tena ringa kidogo Wamiga miruzi wanune, ongeza mwengwe mikogo Wakini chabuzi ni chune, tena ringa kidogo Wamiga miruzi wanune
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi Singida Dodoma, ma, 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 ma Mtwara na Kigoma, ma